One Bantan. Read.
Come again, music.
Your magic beats.
Ezo bani again, DJ Bulo once again. Unyango jite sayin, ina linken ni mage. Pakete diri Alison, ni wanda nam gay. Regandi seke shangu. Hey, hey, hey. Wakuda watch, ya demu ida kidemwa. Wakuda watch, ya demu ida kidemwa. Wakuda watch, ya demu ida kidemwa. Plus, this pretty boy really don't give a fuck, yeah. Wakuda watch, ya demu ida kidemwa. Wakuda watch, ya demu ida kidemwa. Wakuda watch, ya demu ida kidemwa. Plus, this pretty boy really don't give a fuck, yeah.
Famba ya mushe, shikai mushe, yeah. Tora ya mushe, munodwa na makushe, yeah. Amundi zive yerendi nenge kala sandina. Wunu shikatanga nukuita emayazi, yeah. Mkwanza salati, pa ubaranzi. Moita chelasi, musina currency. Motre na energy, miransi pe NSC. Andina time wanwa singa siye strategy.
Wakuda watu de mwida kidemwa. Wakuda watu de mwida kidemwa. Wakuda watu de mwida kidemwa. Plus, this pretty boy really don't give a fuck, yeah. Wakuda watu de mwida kidemwa. Wakuda watu de mwida kidemwa. Wakuda watu de mwida kidemwa. Plus, this pretty boy really don't give a fuck, yeah.
The better kanja, my team was nimble fighter. The vandana matara, satana ngu chaita. Dinungu chanza, my plans in chaka shafa. The kangu mirira, umbuwa ni mukana.
DJ Bantani, nova tinya fatani. Tarisa fasha ni na chinja patani. Wakuda wundo verenga na ibangani. And this kukwata, kuyaikani.
Wakuda watu de mwida kidemwa. Wakuda watu de mwida kidemwa. Wakuda watu de mwida kidemwa. Plus, this pretty boy really don't give a fuck, yeah. Wakuda watu de mwida kidemwa. Wakuda watu de mwida kidemwa. Wakuda watu de mwida kidemwa. Plus, this pretty boy really don't give a fuck, yeah.
Famba ya mushe, shikai mushe, yeah. Tora ya mushe, munodwa na makushe, yeah. Amundi zive yerendi nenge kala sandina. Wunu shikatanga ndukuita emayazi, yeah.
Ezo bandit again, DJ Bulo once again. Unyango jute sayin, nina linken ni mage. Pakete diri Alison, ni wanda na mge. Regandi seke shangu, hey hey hey. Wakuda watu de mwida kidemwa. Wakuda watu de mwida kidemwa. Wakuda watu de mwida kidemwa. Plus, this pretty boy really don't give a fuck, yeah. Wakuda watu de mwida kidemwa. Wakuda watu de mwida kidemwa. Wakuda watu de mwida kidemwa. Plus, this pretty